abo mukago gwa Tax Justice Alliance ogutaba ebibiina binachewa ebirondola ensonga z'omusolo bawagidde enteekateeka ya gavumenti ey'omusolo mu mwaka gw'ebyensimbi ogujja wabula ne basaba wabeewo obwenkanya n'obulambulukufu buli omwagwana okuwa omusolo agusasule. Bano bagamba nti bawagidde enteekateeka ya gavumenti okwongeza omusolo kubanga ebyenfuna mu nsi yonna bikalubye ate nga ababadde bavujjirira bino balina ebizibu mu byenfuna ate nga n'ebbanja ly'eggwanga lirinnye okutuuka ku buse 2026. Jen Nalunga akulira CITIN Uganda agambye nti mu nkola eno ababaka ba paalamenti abaddako nabo batandika okusasula omusolo ku nsako yaabwe balekeraawo okugerekera bannayuganda omusolo ng'ate bo tebaggibwako musolo. Bano bagamba nti ne kampuni ezibadde zisonyiibwa omusolo zitandike okugusasula. Asabye gavumenti ekakase nti wabaawo obwerufu mu nkozesa ya ssente ez'omuwi w'omusolo.
Kakati obwo obuzibu bwe tulina tugamba ddala kituufu Uganda erina okukungaanya ssente okulaba nti tuzimba amasomero, tuzimba amalwaliro, enguudo n'ebyo byonna ebintu ebyetaagisa. Naye mu kukungaanya ssente ezo wateekwa okubaawo obwenkanya n'obulambulukufu n'obwerufu engeri ssente ezo gye zikozesebwamu. N'ekirala okulaba nti buli muntu yenna munnayuganda asasula omusolo ogumugyamu, nti ne bammemba ba paalamenti ssente zaafuna asasula omusolo. Ekintu nno kino kikulu bammemba ba paalamenti, ekiriwo ekirungi bano bafuluma bammemba ba paalamenti abayingira, buli muntu asasula omusolo.